nga wakukeredde owakasima sosoli atuka kulyengedde bago bagulina ayengeza nga kulwakitonyumirwa n'okeza yowaayi ofakiwe manzirye zange bondeka n'ennyumirwa endongo agaliva n'endeka ebyange luli mwandeka kinnumanya ondeka mu ndongo kitwale nti oli mudongo nnyo ndi wannyo siri wa bigambo nnyo nasigaza kunyumirwa ndongo siri kabuce nze ngamba kafece bwakedogesesa situka tunyumirwe akwate mpola wewo tota wewo muce mpola kyekyo tota wewo akwate mpola wewo tota wewo muce mpola kyekyo 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 ebigambo bye byakubya nabiryo ngaalopa bammere nnimire nabwe kikyo nafuna nkoma ne kumbe gwatomedde asula wa mami ebibimbe nnyobika tuba mu kikiri tetwebika gwe wenywere sodo obalika obulamu bumpi encabuka tuzine kodina kodina amazina gantadde ku nninga kodina ojja kugazi n'olimba kumanyi nnyo kale olimba sirika buce nze ngamba kafece bwakedogesesa situka tunyumirwe akwate mpola wewo tota wewo muce mpola kyekyo tota wewo akwate mpola wewo tota wewo muce mpola kyekyo 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 yowaayi ofakiwe manzirye zange bondeka n'ennyumirwa endongo agaliva n'endeka ebyanna luli mwandeka kinnumanya ondeka mu ndongo kitwale nti oli mudongo nnyo ndi wannyo siri wa bigambo nnyo nasigaza kunyumirwa ndongo kodina kodina amazina gantadde ku nninga kodina ojja kugazi n'olimba kumanyi nnyo kale olimba akwate mpola wewo tota wewo muce mpola kyekyo tota wewo akwate